Daya abantu aba bulijjo abawanga ebitone ebyeggaba bakeddeko ebyokukanisa eyitibwa Gaba Community Church awalangiriddwa mu butongole nti wagenda okuleetebwa omusajja ayitibwa Christopher Okero Onyum yagamba okuba nti unayingira mu kima gy'Abannayuganda oluvannyuma olw'okkira abaana b'essomero lya Gaba Early Childhood Development Center n'aloka batematema bonna era okakana nga bana bwatyo abajja omulamu bw'ensi eno boomira abangi embeera eno ezeewo oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okulagira nti omusajja ono ekitongole kiramuzi kimutwale mu lujjudde lw'abantu yeddiza omusango guno okusobola okuba nga tiwe bamuwozesezeeyo era olunaku olwaleero ekitongole kiramuzi tekikoze ensobi omulamuzi ayitibwa Alice Kumuhangi agamba okuba nti abadde mu nsonga eno atandise enteekateeka ez'okulaba ng'omuvubuka ono ow'emyaka 39 atandika okuba nga bwati awulizibwa mu lujjudde tukitegeddeko ndi kyokitegeddeko nti abantu abasoba mu 10 be beetabye mu nteekateeka ez'okuba nga tibawulira omusango guno okugenda okumala ssabbiiti nnamba nga gutandise mu butongole olwaleero wabula nga mu lunaku gujja kutandika nga 3 ez'okumakya okutuusa ku 10 ez'akawungeezi abantu ababulijjo abavudde mu bitundu eby'enjawulo enkoko baagikutte mumwa okusobola okugenda mu maaso n'okuba nga tibajja okuwuliriza omuvubuka ono yakkira abaana bana n'aluka batematema ebijambi ebyabatta okuli Gideon Yeteku Kayisi Arunganti Ige Ginasi Aseru Yange ne Layani Odeki bonna n'aluka Basanjaga ky'okumulamuza mbuuzizza ku nsonga z'omusango guno n'aluka abyegana byonna ng'agamba nti matugambuzi gatuddwako okumuliisa engo.
Yes, my Lord, I have understood the charge.
Mr. Okero, how do you plead?
I plead not guilty to this charge.
Okay, I've also entered a plea of not guilty.
Sango gokusatu, erana gokwa butemo, ngakigambirwa nti Christopher Okero Onyum, ng'ennaku z'omwezi bbiri ogw'okunabbira 2026, eggaba Early Childhood Development Center, Mugaba Trading Zone, Gaba Parish, Makindye Division, mu Kampala District, ng'alina ekigendererwa kya Sister Seruyange Ignatius, bamubuuzizza omusango n'agamba aguwulidde naye mbu teyagukola.
Mr. Okero, the last count for the last charge is also a charge of murder. The particulars of this offense are that you, Okero, Christopher Okero Onyum, with malice and forethought, you unlawfully caused the death of Odeke Raya.
Kakati abamu okubatuuza abawangala mu bitundu bino ne bazadde b'abaana abattibwa abazze mu kkooti eyo lwetudde mu lujjudde okuwuliza ensonga zino bategeezezza nti baagala obwenkanya eri abaana baabwe abaafa nga bagamba nti bo tebaagala kirala baagala okulaba ng'omusajja ono ateekebwa mu lujjudde bamukuba amasasi bamusaanyeewo.
Bo abamulwisizaawo kubatunyoonya bwenkanya abazadde bali mu nnaku baagala bwenkanya buludde nawo.
Ndi memba wa church eri Gaba Community Church. Nze kye njagala okumanya omusajja oyo yatulanga ki?
Ekitukozezza wano maziga ge batukaala nga bamaama n'obulumi bwe tuyitamu okutuusalira abaana baffe ng'ente.
Tusaba omusango tambule sipiidi tegirina okutambuliramu wabula n'abantu b'eggaba tusaba nti nno ne security era mu bitundu byonna yaddala ku masomero yeeyongere.
Bameka be basibye abyobyobufuzi egimutwe baani tulina ne pulezidenti waffe yali besigye ali mu kkomera nga ye tebamuwangako ccupa y'amazzi okunywa ne kasoda ye talina ssente talina dembe lwaki oyo gwe baleetera n'obucupa ye nga lwaki bamuleetera amazzi n'ani.
Kakati oluvannyuma lw'okuba nti kkooti eno abantu ba bulijjo bazze mu bungi waliwo abamu ku bantu abagamba okuba nti bano balemeseddwa okuba nga tebatuuka munda mu kkooti we baliitiriddwa ku kkanisa eya Gaba Church Community Church abamu balaze obwennyamivu ku nsonga eno ne bategeeza nti bwedda balingizaayo n'okuwuliriza obaoli abasobola okuwulira ebigenda mu maaso olw'emizindaalo gy'amaanyi gibali gitiiriddwawo ng'abantu basobola okuwulira obulungi bategeezezza nti olunaku olw'enkya olw'okubirwa enkoko bagenda gikwata mumwa okusobola okulaba nga nabo basobola okwetaba mu luto olwa kkooti olugenda okubeerawo nate. Bano bagamba nti abasinga okwetaaga kwe kulaba ng'ono omusajja naye attibwa mu lujjudde kiyambeko abantu babulijjo obuwondawalawo n'abazadde abaafiira abaana baabwe okusobola okufuna obuweerero.
Tegena mu kkooti olw'ensonga byakaadi nze ndabanga pate kyenjagala kimu omusajja attibwa obuttibwa ekyo kikulu.
Batugambye obudde buweddeko
ne wadde tetuyingidde kulaba mulamu
wadde tusaba tube n'obwenkanya
kiwe enkomyewo ate omusigala ngamba
obudde bu
ne mugamba afaana zoboda munda mwenna z'essaawa 12
mawuda wenneeto
naye ngenze funa bintu
byange
nkomyewo mbifune
kanganzemu
aŋŋambye bakole transport naayita omusirikale n'agamba afaane njangu omuwe transport gawuluza azenambo